Zwap.com.
Thank you.
Nifuna wachi kondi yoti ya zindi pemberera Kakalenta wia mabuto ya zindi chengetera Zindi pata chikondi chopanda malira Chikondi chopanda malira
Nifuna nkazi wugu gwandi malinime Ulata kala kutari ndizi ziwari ndine Kaso bangi sanzeru zanga kudizi kwime Moyo lingati munda nditandi za jindime Kaso lemegeza kolo langa Tigala gwilana zita kukulu luga sanga Asa kale ndumbale wa ukulu ndazi zanga Nde aziga mulungu Musansi zomu ye wa mapanga Kazi wa mambu watu ambitious Odzi wa haso sabeza soso wa by chance Kazi wa strong ase wote ndolimba ntima Asa matawe azima nane zindu zigatina Yemwe wandilo wa muntima wandilo waso ntumba Bankazi ngatu yuglide singape zege nyumba Kubele gira naana nkuzale la jimbumba Nane so ndi mafuna Kazi wa
mafuna wachikondi yoti ya zindi pemberera Kakalenta wia mabuto azindi chengetera Sindi pata chikondi chopanda malira Chikondi chopanda malira
Malira, malira, malira Malira, malira, malira Chopanda malira
Chikondi cha original Ndatopandi cha China Akale waine ndeka sakonde so wina Hoapa mulengi osati mirungu ina Wangu iro One zero Oh deka osati wandeu Oh vata osati ongaza Wangu iro Zandi samba lire Oh panda malire Zandi samba lire Nifuna wachikondi Zindi pemberera Kakalenta wia mabuto Azindi chengetera Zindi pata chikondi Chopanda malira Chikondi chopanda malira Yeah, yeah
Malira, malira, malira Malira, malira, malira
Chopanda malira Kakalenta wia mabuto Azindi chengetera Zindi pata chikondi Chopanda marire Chikondi chopanda marire
Zwap.com.